jantore Alpha Ousmane Ba.
Hikka woni nayabu Jeyna Batal e walde makko noddirtende pendo lawol endan no hebbitade nyalande yubbindirnde aadaaji fulbe e aadaaji korsnaabe yimbe hodube der surire faransinare kors gimi gami nyamete e njaram no tawe hen
no wadan nyanduji Afrique de l'Ouest la Syrie gapal to wadan fu e pi to wadan bushinaji to wadan nyaman chobal me wadan taliji avec une bibliothèque yimbe so wari fu wadan découvrir wala ndara be nyama be farma ko leydi Afrique comme nyamata ko e comme nyarata wala finata fulbe faheba ya yeso faheba ande seda e pi hokken sembe pulaku
Jeyna Batal yawno ka surire kors hebi duubi sappo pawdi e nderde surire woddonde lesdi makko Burkina Faso ujune ujune kilometaraji o pullotorojo jiti hen aadaji nandudi edi o gandi wono durugol e mbaylugol kosam
yimbe kors be wodi leyi le pelle ibe wada transhumance ibe bira ibe wada fromage uji wana hino fromage uro amen ko arum do yum dum wim a dum ka na weldi e fulbe sanne e apre yum du aadaji do donc dum fu yum wim na weli sanne na wodi na wada sababu do yimbe andondira illa ma donc 2019 min e bandiraɓe am to yimɓe wonɗoɓɓe to yehi Burkina waɗi Burkina waɗi village ji Burkina dans les années ta neɓi ko weliɓe sanne ɓe heɓi ɓe yi fulɓe finatawaji fulɓe
gam sen mbinde nden jokkere enɗam Jeyna Batal e gandidiraɓe makko korsnaɓe sinti walde noddirtende pendo ko gasta wonde chemin de l'espoir ka faransinkore hikka aɓe noddiyo tawde e ngal ñallal jeere final africa jimoɓe finatawa burkinaɓe Diyo Jeyna Batal kulal makko ko okkude ɓe jimoɓe yakare e welo welo e wakkati mo caɗele jaali e nder koɗanɗe Burkina Faso e kawte mum
hande Burkina Mali Niger to pullo woodi hande fuu kana ciiɗi seeɗa roko Allah roko jumiraɗum heɓa walla futtima e ɓottal e ɓottul e deɗere na heɓora voyage o na ciiɗi na woɗɗi wana ɗum tiiɗi sanne mais comme la culture nous porte plus que ça ɓe wara ɓe yimay ba ɓe ñaman e ɓe hollan ko ɓe watta ko ɓe andi e puis ɓe andodiran yimɓe ga e puis yimɓe ɗo du andan ko ɓe hondi
Jeyna Batal inni ngal ñallal no okkamo yurmende kono kadi amo welti sanne yuɓɓidirde aadaji e yimɓe sertuɓe mbaadi ɓe leyɗe mum ma lesɗe mum woɗɗodiri e dow gimi e gami.